majestic. Oh, one speed.
Kuli nakati, iwo chule mekuma, awinja awinja, anako kuli.